radio yafe etukulakulanya
amawulire ku 88 katonyeze 8 CBS FM gakutusibwako
MTN Mobile Money jokoze sokuwereza nokuwerereza kensimbi ngakati ebisale byokoze sokuwereza bisaliddwa kechitundu kiramba nyiga star emumukaga 5 star emu hash okuwerereza ku MTN Mobile Money
everywhere you go MTN
ngabali wamu ne yinswaya Orient Medlife eyobujanjabi ngegati dwako ne yinswaya ebyobulamu
Orient Medlife erambikibwa Insurance Regulatory Authority Orient Bank erambikibwa banking kuru ya Uganda
Mwasu ze mtiano banafa batu uliriza. Isawa ya weze mwe yencha ya lero. Kanoge mauli ya CBS FM. Yobu jaja mbulange mengo. Ze Joshua Msasi Zinsubuga. Aba isira mwesiyo noru wa lero. Bakusala idi aduhe yokusala ebisolo. No kujukira no kutendelezo weto wazibwa Nabi Ibrahim jaja wabakiriza. Yagondi lechira kilo cha Allah. Boya sala woko sadaka mutabani we Ismaili. Wabula Allah na musasi na namu wa muindigaji ya sadaka. Saba sajja kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwina Mutebyo owokubiri awereza obubaka obwagaliza abaisiramu bonna okuyita obulungi mu bikujjuko bya Idi enkulu ey'okusala ebisolo mu bubaka bwe kyukyulu komanata wetwa yeebazizza abalamaze olugendo olutukuvu olw'Emeka ne Medina okutuukiriza empagi endala ey'oku enkulu ey'okukola hijja eri ababeesobola Maso moja asabidde abakyali ku mikolo gino egy'okulamaga munyazi mungu abakomyewo mirembe okw'aboobwe Muza Ngoma era agambye nti twongere okwegayirira omutonzi amale wettemu mu nsi yattu omutima mu by'oguze mu bantu nga tebakyalumirirwa nsi yaabwe n'obutafaayo ku mbeera enzibu ddala omuntu wa wansi gy'ayitamu ensangi zino omutereka n'atalinnya ku katebe amaliriza ng'ayagaliza abaddu ba Allah Idi Aduhe y'essanyu Abakiriza bangi okwetoloola ensi yonna beetegese okutuukiriza sunna ey'okusala ebisolo ng'egimu ku mikolo egy'okujaguza olunaku luno ogwo ng'okusala ebisolo kuno kubaawo oluvannyuma lw'okusaala era kutwala ennaku ssatu nga bisaliwa emisana n'ekiro. Okusala Idi ku muzikiti ogw'ekibuli kwa kutandika ku ssaawa ssatu ez'okunkya era kwa kukulemberwa mu Sheikh Abdul Rukman wa Kinyankaali ate nga ku muzikiti gwa Kampala Mukadde. Na kwa kusala kwa kutandika kusawa sato ezo kunchia Na kwa kune mbiru wa mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubaji Kuhidi adua Abaisida mubagendo kusala Ngabasibye Era basibu luku karufanyumaru wa kusala Abaisida mwabasuka mkakadeka Mumu imitu waro chinano kufa monsi yona Bebe etabia mkula maga kumaka guno Monsi mchibuge chitu kufumeka Polisi mu munisipaali y'Emityana eri ku muyigo ogw'abakyala kimpadde basatu abakakanye ku munnansi wa Russia ne bamunyaga obutamulekera akantu n'akamu. Polisi benoonya bakakanye ku Sivodbin Andrew ng'ono musigansimbi okuva mu nsi ya Russia ne babba laputoopu z'essatu n'ensimbi enkalu eziweza dola za Amerika 74 n'ensimbi za Uganda obukadde 8 n'essimu ez'omungalo 8 ekika kya iPhone. Kitegerekese nti musigansimbi ono mutuuze ku kyalo Pida mu Central Division ya Munisipaali y'Emityana era nga musuubuzi wa byabugagga eby'omuttaka. Omwogezi wa polisi mu bendobendo lya Wamala Norbert Ochom agamye nti ababbi bano babadde bakozesa mundu ekika kya AK-47 nga beefudde abakuuma ddembe ne badyekadyeka musigansimbi ono nti babadde batemezeddwako nti mu nnyumba ye mulimu mwabaddemu enjaga era nti babadde bagenze kwaza makaage. Ochomu agamye nti bakyala kimpadde bano oluvannyuma bakakkanye ku musigansimbi oyo n'abalala ababadde mu nju okwabadde n'abakuumi baabwe ababadde bakumisa obusaale ne babalijja ku miguwa oluvannyuma ne bakuuliita n'ebibbe. Ochomu annyonnyodde nti polisi yandikiddewo omuyiggo okukwata abanyazi abo. Kyaddaaki ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party kitukizza enkungaana zaakyo mu zzanganda zikyali kyayimiriza olw'embeera y'ebyenfuna mu kibiina n'okulemesebwa ng'abeebyokwerinda. Enkungaana zino mu zzanganda zaatandikira ku ssettendekero wa Makerere ne zitambulako mu bitundu by'eggwanga ebimu kyokka poliisi n'eziyimiriza ng'egamba nti ekibiina kyali kivudde ku mulamu ogw'okugatta abantu ng'abeetaba mu nkungaana ezo nga n'abamu ku bannabyobufuzi abeetaba mu nkungaana zino balengezza bannaabwe n'abanene mu ggwanga. oluvanyuma bakkiriziganya ne polisi ziddemu okukubwa wabula olw'obutakwatagana obuli mu bammemba b'ekibiina ekyo enkungana ne ziddamu okuyimirizibwa. Ssaabawandiisi wa DP Gerard Silanda ategeezezza Radio Kyabasa nti enkungana zino bazizzeemu era nti baakuzongeramu omuzinzi olw'okweteekerateekera akalulu ka bonna ak'omwaka 2021 akakubye kkoodi nga balina n'okutunda abantu baabwe eri bannayuganda ng'obudde bukyali. Gerard Silanda agambye nti bamaze okuwandiikira poliisi ya Uganda nga bagitegeeza ku nkungaana zaabwe ebawa obukuumi ng'etteeka bwe ligamba.
Tutandika omwezi ogujja Democratic Party abakulembeze bonna ku byalo tugenda kuddamu okubalonda, tuva ku byalo tudde ku miruka, we tuva ku miruka tudde ku magombola, bwe tutyo nga wetegekera delegate conference egenda okubeera wakati wa December ne January. Delegate conference mwe tugenda okukyusiza obukulembeze bw'ekibiina ku ntiiko. Era bino tusoose reunion zino okuyamba okomya w'abantu okutondika okukolera wamu tusobole n'okumanya baani ababaagala okwesimba okulembera ekibiina.
Gerard Silanda mu ngeri emu agambye nti ekibiina kyabwe ekya DP essaawa yonna kyakutandika okugaba kaadi eri abagenda okukikwatira bendera mu kulonda kwa bonna era ku bifo eby'enjawulo. Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA kikyalemeddwa okukyusa embeera y'ekibuga naddala mu by'obuyonjo era abantu kasasirwa mu maaso buli we basanze. Okunoonyereza okwakoleddwa ekitongole ekirwanirira obutonde bw'ensi ekya Environmental Alert walaze nti KCCA amaanyi gatadde mu bitundu ebimu eby'ekibuga naddala ebitundu ebibeeramu abagagga ebyenzigota n'ebisuulibwa mu guluka. Alipoota y'ekitongole ekya Environmental Alert eraze nti mu bitundu ebyenzigota amaka agasinga obungi tegalina kaabuyonjo beeyambira mu myalala mu buveera era tebalina bipipa wadde ebifo mwe bakuŋŋaanyiza kasasiro abasinga bamusuula mu myala ekikiviirako okuzibika kira olw'enkuba bw'etonnya n'ereeta amataba. Amyuka akulira ebyemirimu mu Environmental Alert Alpha Kamoga asinzidde ku Grand Imperial Hotel mu Kampala n'agamba nti mu bitundu bino bazuddemu n'abantu abakyalina endowooza egamba nti omukyalo ow'olubuto talina kweyambira mu kaabuyonjo olw'enzikiriza zaabwe. Okunoonyereza kuno kwakoleddwa mu maka agasukka mu 12 mu bitundu bya Kampala era kizuuliddwa nti abantu bano tebannafuna amazzi mayonjo ag'emidumu kubanga ga buseere.
Abatuuze baagambye nti babawe obutaapu buno baita prepaid meters obwakasumuluzo kubanga bo badde mu bitundu nga Kamwokya bukozeeyo bulungi. Ekisooka nti si bwa bbeeyi nnene, bbeeyi ya wansi, naye ati nga kalina amazzi mayonjo kompeya okubeera nga balanga kugabya amazzi ag'omudumu. Baagala KCCA ezimbe public toilets zibe nnyingi zozongere kubanga naffe wenyini twagenda mu komente twasanganga eziriyo ntono naye nazo ezo eziriyo ziri mu mbeera embi ennyo.
Mu kwongera okutereeza embeera y'ekibuga Kampala, ekitongole kino kyagala KCCA eyongere ku bungi bwa kaabuyonjo ez'olukale kigendeeze ku bantu abasaasaanya ebitambi buli we basanze n'okubawa ebipipa ebya kasasiro baleme kumumaasamaasa mu myala.
Amawulire okuva ebweru w'eggwanga.
Abantu 95 kikakasiddwa nti ezifumbe waabwe zivuunikiddwa. Enkuba bikokya efudde eba mu bitundu eby'obugwanjuba n'obukiikaddyo bwa Buyindi erese nga abaayo bafudde n'abalala 200 na 200.